Club Classic, baby.
Mishtaki wana pamoja kenta kalodi Wana kwa namba pili kenta kalodi Obishi namba tatu kenta kalodi Obishi namba nne kenta Mishtaki wana pamoja kenta kalodi Wana kwa namba pili kenta kalodi Obishi namba tatu kenta kalodi Obishi namba nne kenta Wana kwa maisha jela Wana jela kweli jela Maisha mabofu sema ni maisha jela Leda sege dansia Paka keko Maisha mabofu sema ni maisha jela Wana jela kweli jela Maisha mabofu wana kwa maisha jela Leda sege dansia Na ukonka Maisha mabofu Wana simulia jela maisha mabofu Kaludi na fido nta mwili ni makofu Wana simulia jela maisha mabofu Kaludi na fido nta mwili ni makofu Wana simulia jela maisha mabofu Kaludi na fido nta mwili ni makofu Wana simulia jela maisha mabofu Kaludi na fido nta mwili ni makofu Wana mama uwezi kuijua jela Uwezi kuijua jela kama uja wamfungwa na uja lampadona Uwezi kuijua jela Uwezi kuijua jela kama uja wamfungwa na uja lampadona Nilipokea sneka jinsi ya jambasi Mala pele yako kajipendekeza pochi Nika pede geta geta mfona ketansi Nika samadichi nika tuka na mechusi Mina chitambo mekisa vitambulishu Viti vaki polisi nika vipiga moto Si unajua tena wakari popote Kianguka yoko Tambe kama dakote Ese kwa meni ile siku nacholeshwa E kwenye dunto mshaki wanachomeshwa Ya Nambisha kusebitisha so mimi wazo bado kwa wana nikarisha Wea mi chisema kweli mina useka pepe Chisibo nsema kweli mina useka pepe Hoja mwane sema kweli mina useka pepe Chisibo nsema kweli mina useka pepe Neta msipa kuja kuniona masila Neta msipa kuja kuniona jaman Neta msipa kuja kuniona masila Neta msipa kuja kuniona jaman Una makoba takuja, wabisha takuja Bila ya takuja, wana kwa takuja Jamsimo nta takuja, doke na takuja Nambobo takuja, wabisha takuja Machisibo takakuja, wana takuja Wabisha takuja, wana kwa takuja Wana takuja, wabisha takuja Wana kwa takuja, wabishi Una mama uwasi kuijua jela Uwasi kuijua jela kama uja wafungwa na uja wapadona
We kweba ishina sita
Hiso, hiso Kenta kimbompa ukaludi kibantam Kenta kimbompa ukaludi kibantam Umakoba kenta kimbompa ukaludi kibantam Unachacha kenta kimbompa ukaludi kibantam Majambazi, iko wazi Usela pesa, eshima kasi Tasa mbona mnaleta madu wansi Natabata mnaleta madu wansi Majambazi Iko wazi, usela pesa, eshima kazi Sasa mbona mnaleta madu wanzi Netikari mnakata wazi wazi Wetu paki swag life Nakama na piga gun technique kari Nakama na kula vidu technique kari Nakama na kula koma technique kari Nakama na piga jela technique kari Nakama na piga paga technique kari Nakama na piga gun technique kari Nakama na piga shadu technique kari Nakama na piga jela technique kari Majambazi, iko wazi Usela pesa, eshima kazi Sasa mbona mnaleta madu wanzi Netikari mnakata wazi wazi Majambazi, iko wazi Usela pesa, eshima kazi Sasa mbona mnaleta madu wanzi Jua kari mnakata wazi wazi Tampana na negati seketu wane mshakiwa Tote makamani nekajue na kumiwa Use negati seketu wane mshakiwa Tote makamani nekajue na kumiwa Use negati seketu wane mshakiwa Tote makamani nekajue na kumiwa Use negati seketu wane mshakiwa Tote makamani nekajue na kumiwa Wana simulia jela maisha mabofu Kaludina freedom time within the Mako. When I say money, I yell at my shamabo. Kaludina freedom time within the Mako. And cast a money about the area. And cast a money, see the money. You can't cast a money down my show. And to jump on up the Sheila. And cast a money, Marco Charlie. Cast a money on the Manasse. To jump on the best. What's on that to my mother? Cast a money on the Kuba. Cast a money on my web show. A Kuba is on a MC Bonti. And cast a money on the Papo and Bichinia. What's on that to my mother? Kubuka Boni stop. And cast a money on the Sila and Mayani. And to jump on cast a money on Babylon Italia. And cast a money on by Jamwampa. With Fabian Santana. Casamoya Zungu Puissa, Casamoya Matunja, Hiso, Casamoya Balosera, Casamoya Dogueldu,
Jalia,
and Casamoya Cardinali Penko, and Casamoya Kiniki, Wasana Jumambo, and Casamoya Montana, and Georgia Poside Blokini, Wachacha Blokini, Nakubali Sana Mambo, Georgia Poniki Wiso. Akumbuka mfani malini kipepe usini kani ya Morogoro.
Uwezi kuijua jela. Uwezi kuijua jela kama ujawa mfukwa na ujawa mpadona.
Kweba Classic Sound.
Nankekuwa na pesa sinke kajela.